Yes, you have been born of Katonda.
Praise Jesus, my children of God. Let me walk everyone where you are, you can hear.
In
the name of the Lord Jesus, Son of the Living God. You let the rainfall fall. It's going to eventually stop.
It's
not the one who has charge over it. The one in Revelation chapter 16, verse 3 unto 5. There is an angel of water. Angel of creations. Balance clouds like Job 37, verse 16 downwards. But left the rainfall like last time. But we decided that we needed to have a tabernacle to save us from the rainfall and the sunshine and the heat and the cold.
So
this time it rained and stop. But fear not, it will eventually stop.
Yes,
praise Jesus much. We thank the Lord for the good time He has added us again in His presence. God who teaches us to profit, and He shows us the way we are to head to. According to Isaiah chapter 48, verse 17.
So
now He's come to teach us, to show us the way of the spiritual world, which take us home in heaven, and to teach us how we shall overcome the world and things in it,
and to
progress spiritually always,
and
to also prosper in the flesh, to be in the good life. Now even today we want to move on with the light of the word of God. Praise Jesus much. And we move on to see the way we use the tithe and the offerings and the riches God has first given us to take the poor from our midst. And we work in the spiritual service, and we work in the flesh. Praise Jesus much. We last ended and we began to get explained the four parties which have a portion on the tithing and the offerings and the riches God has first given us with the aim of taking the poor from our midst. And we remember some of those points. We looked at the offerings, the tithe and the offerings, and the riches God has first given us. They go in the first part to building the tabernacle. The tabernacle. Even the needs within it. Because God chooses a place where He put a fifth name. And with the church, we gather in that place. Praise Jesus much. Then the second,
Abalevi,
and we saw the Levites,
Bakabona,
the priests, all the ministers of God,
party
and they are a second party. Have a portion on the tithe and the offerings for taking the poor from our midst.
Yes,
praise Jesus much. We have the third party of the strangers. The strangers, people not yet born again, but they have run to the church and they have needs of the good Samaritan.
So
in the bag of the good Samaritan, it too also was there to help him.
But strangers,
the strangers. We have two reasons why we help them. Some to lighten a fire on their head. of hell and the lake of fire. And they will not have an excuse to God that they were not helped. That they were helped, they rejected the help of God. And to know God who helps them. Then the others will help them. And they will be revealed in the hand of God. They get set for those good things. We have the fourth party. We have a portion on tithe and offerings of the widows and the orphans and all those who are in need.
So twaso kukunyonyoke ekitundu ekigenda kukuzimbe kunganiro.
We got explained portion going to build the tabernacle. For the name of the Lord, to save us from the rainfall,
Omusana,
the sunshine,
Urubugumu,
the heat,
Nempewo,
and the cold.
Kankano, Ruarero,
but right now today,
tuwa gara tulabe, ate party yechimweche kuminechiwebwayo,
we see part of tithe and offering,
obutuwebwa,
and some of riches given us,
obugenda eri bakabona,
which goes unto the priests,
abalevi,
the Levites,
era abaweriza bakatonda,
and the ministers of God.
Buli muntu nga omulimu gwe guli.
Each as their work is.
N'ekigendererwa eky'okuggyawo abaavu mu masekkati
gaffe. And the aim of taking away poor from our midst.
Era nga tujjukira.
For we remember.
Nga tutandise kankano.
And we began right now.
Bayibuli etugamba Malachi sura ey'okusatu.
Bible say in Malachi chapter 3.
Tuleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo.
You bring the tithe and the offerings.
Mu nyumba ya Katonda mulimu okubulamu eky'okulya.
God's house not to lack food.
Katusomeyo tuwulire.
Let's read there we hear.
Malachi esura eyokusatu n'olunyiriri olw'omunaana.
Malachi chapter 3 from verse 8.
Omuntu alinyaga Katonda. Naye mwe munyaga nze. Naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Olw'omwenda. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo. Kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna olunyiriri olw'ekkumi. Muleete ebitundu eby'ekkumi ebiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Tuleeta ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebiramba.
Full tithings and the offerings. God's house not to lack food. We got explained the house of God besides the tabernacle. This where we've gathered from.
But
we read 1 Corinthians chapter 3 and the verse 16.
We
explained that you know you are temples of the Lord and that the Spirit of the Lord dwells within you. And the one who destroys the temple of God, God too will destroy them.
But
the temple of God is you, and it's holy. Now we bring the tithe and the offerings, and with the aim of taking away those who are in need, the poor from our midst. And we remember that in the Acts chapter 4, verse 34-37. Apostles moved on to fulfill that word. Let's read there we hear.
Ebikolwa by'abatume esula ey'okuna n'olunyiriri olw'asatu mu ennya.
Acts chapter 4 from verse 34.
Kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga. Kubanga bonna abaalina ensuku oba ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga. Olw'asatu mu ettaano. Ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Abaatundanga.
Those who sold.
Abamu ne batunda ne bawaayo omuwendo gwa byonna.
Others sold, gave out the price of all.
Abamu ne bawangayo mu eby'ekkumi n'ebiweebwayo.
Others gave the tithes and offerings.
Abalala obweyamo.
Others the pledges.
Abalala okwebaza.
Others the thanksgiving.
Abalala ekiweebwayo eky'eddembe.
Others the peace offering.
Kale bwe byakuŋŋaanyizibwanga.
Now they were gathered.
Buli muntu
Each among children of God who make the holy church, and they were given as their need was.
So that
need was divided from Old Testament and to the Levites and to the tabernacle. Building with its needs, as we first saw, and to the Levites, or the priests,
the
ministers of God who were in service, and to the bag of the strangers, of the good Samaritans, for helping strangers, and unto the widows, the orphans, and people who were in need.
So
each came and their need was sorted.
But
because of robbery and safety of these days, the stealing of tithes and offerings, first of all, the entire world, nations refused to give tithes and offerings to God in the place where priests minister from. The second, if
we find
those who have come to the church of God, those who don't give tithe and offerings, and them too are robbers like that. But the third, if those who give tithe and offerings, yet the fourth, the priests and ministers of God become robbers, and they don't divide as it was indicated in the Holy Scriptures. And we find that that
curse
moves consuming even right from those who give, from giving in the wrong hands,
it's
those who don't give, and it fails the pastors. Many fail and abandon the truth, and they remain to seem have money, but by the curse they no more can move in truth, and they cannot be able to reach kingdom of heaven.
So
when we reach this moment of the priests or the Levites or the ministers of God,
then
they are back. Portion given them on the tithes and offerings, for taking out poverty from them. In this time, the pastors
and
ministers of all form, when they give you tithe and the offerings, and the tithe is yours, the offerings, they are the ones you divide. But it wasn't like that. The priests or the Levites,
this
age we call the ministers of God, they were like, you see, the post office where parcels of different people reach from. You are the post office. You gather up all. Then they are known as a name, and they are given.
Even
when yours come with your name, and then you take it.
So
you are not given that take them all, but they were shown the way to divide them, or the way the things are divided.
So we took the,
now when we briefly get back in Deuteronomy chapter 14 and the verse 22, we are told like this. Deuteronomy chapter 14 from verse 22.
Tolemanga kusoloza kitundu kya kumi kuibala byonna ebyensigozo ebinavanga mu nnimiro buli mwaka olwabiri mwesatu era onooliranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo kyalyeroboza okutuuza omwo erinnya lye ekitundu.
Yes,
praise Jesus much. God chooses out a place, that place we built at the tabernacle that we saw above. That place is where we gather tithe and the offerings, and the priests or priests who are there have been charged to gather tithe and offerings to all the pledgings, all the free will offering, all the offering to help. After they have been given, they are shown how they are to divide these issues. Maybe as we reach that issue, remember another thing. That the priesthood of the Old Testament
and
of the New Testament,
it
involved some little changes. In those days, the priesthood came from one clan, even of the Levites. But in these days, God calls all to enter in the priesthood. There is going to be a few changes you are to see. Those of using tithes and the offerings remained the same. They were not changed.
So move
on
to
Deuteronomy chapter 14.
Deuteronomy chapter 14.
Deuteronomy chapter 14, verse 22.
Tolemanga kusoloza kitundu kya kumi kuiwala byonna ebyensigo zo. Ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka 23. Era onooliranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋano yo. N'ekyenvinnyo yo, n'ekyamafuta go, n'ekyeibereberye ebyente zo, n'ebyembuzi zo. Oyiga okutyanga Mukama Katonda wo ennaku zonna.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ensonga y'ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo.
The issue of the tithe and offerings.
Katonda yagiteekawo ng'agamba.
God put in place saying.
Kimu kubiraga nti otya Katonda.
It's one of what shows you fear God.
Okukwata ekiragiro kye.
To obey His command.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
So bo baba kugandwa ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo.
Did you give tithe and offerings?
Bobo yamo n'ebiringa
ebyo. Of legends and the others.
Katonda yatuwa ensonga lwaki biweebwayo.
God gave us a reason why they're given.
Nnyumba ye mulemu okubulamu ekyokulya.
His house not to lack food.
N'ennyumba ye etegeka bulungi nnyo.
House meant very well.
Ddala mu ndagaano empya.
What's in the New Testament?
Ennyumba eyo ye kanisa ye be batukuvu be.
His church is holy one.
Ena akugamba.
But it tells you.
Tisiru yake egamba.
But it still says.
Wakwadde ensonga lwaki owaayo.
Give you a reason why you give. It puts on a seal saying that to prove that you have the fear of God, to hate evil, allow, obey His commandments. Moves on, explain like this.
Deuteronomy 14, verse
24.
Ero banga olugendo luna kuyinganga okubolu nene. No kuyinza noto yinza. Kuchitu wala yo. Kubanga ekifo kiyinze okuba ewala. Mukama Katonda wo kyali eroboza okuteeka omwo erinnya lye. Mukama Katonda wo bw'alikuwa omukisa 25. Onookiwanyisangamu effeeza, n'osiba effeeza mu mukono gwo, n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo kyali eroboza 26. Kale effeeza onoogigulangamu ekintu kyonna emmeeme eyo kyeyagala, ente oba ndiga oba nvinnyo oba ekitamiiza oba ekintu kyonna emmeeme eyo kyeneekusabanga. Era onooliiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo, era onoosanyukanga ggwe n'ab'omu nnyumba yo.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Mpozi ekyakyukamu ku lunyiriri olwo.
Maybe what changed briefly in that verse.
Nti omwenge tegukkirizibwa mu ndagaano.
Alcohol not acceptable in New Testament.
Ye nakugambyeko ali.
What I told you there.
Olwa bwakabona okukyuka.
That for the change of the priesthoods.
Endagaano empya tugamba temunywango temutamiiru kukanga ki.
The New Testament said do not be drunk with wine.
Wabula aliwo abeekwasa nti ku lw'olubuto.
Those who say because of the stomach.
Manyi bagamba temisee.
They told Timothy.
Olubuto lwonyangwa kaka.
For the sake of your stomach you drink a little.
Omanyi munda eri mu bire ebyendagaano enkadde.
Era of Old Testament.
Oba mu bire ebyayita.
Or in eras back.
Kyekituufu walagi ddagala.
The truth is alcohol is medicine.
Eri olubuto.
Of to the stomach.
Naye tetukyanywa bwe tuti.
But we no more drink like that.
Kubanga yatugamba mu ngero.
Because he told us in Proverbs.
Bw'ogutunuulira mu gundi mu girasi.
You look in the glass.
Bw'ogera ebigambo ebikyamu.
Speak the wrong words.
Era eby'okuzikiriza n'okutta.
Destruction and killing.
Naye n'atulabula n'agamba.
But he warned us, he said.
tetunywa ekitamiza kubanga tunywa musiru siru.
Drink anything which is alcoholic, for one drinking it is foolish.
Naye eddagala tukatwalifuna.
Medicine now we got it.
Bakolamu eddagala n'omira bumizi.
Make medicine you swallow the tablets of the stomach.
So tukita kunywa wala jiwa.
No one need to drink alcohol for the stomach.
Nsonga yali yawebwa bweto naye tukita agisa.
You should give it that you no one need it.
Kubanga ekizimbulukusa ekitono.
For the little yeast.
Kikola kitya?
It leaven. And that which is enough on the head, what begins to vow for what is still in the bottle. You know that of well. One rotten tomato caused the entire basket to rot.
It's
the language which changed
movies.
For the stomach refused us for the end troubling you.
And
the little yeast is probably your entire body. The one who drank for the stomach.
And
now you are drunk and you get drunk totally.
Yes,
praise Jesus much. But they have told us
that
the tithe and the offerings
have
those of the household.
You know
this is the house of God, not that?
They
are of the household.
As Levites,
when we gather, we have to know those in the household of God. Those we start with those in need. As all these steps are. Let's finish verses down.
Ekyamateeka essula ya 14 n'olunyi lwa 27.
Deuteronomy 14 verse 27.
Omuleevi ali munda w'enzigi zo tomwabuliranga kubanga talina mugabo newankubadde obusika wamu naawe. Olwa 28. Buli myaka esatu bwe giggwangako onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi eky'ebibala byo mu mwaka ogwo. N'okiterekanga munda w'enzigi zo. Olwa 29. N'omuleevi kubanga talina mugabo newankubadde obusika awamu naawe, ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo banajjanga ne balya ne bakkuta.
Owulidde ekigambo
ekyo? You've heard that word.
Nti n'omuleevi
and the Levites
be baweereza.
They are the ministers.
Tumulekanga kumugabo ogwo abeeranko ogw'ekimu eky'ekkumi.
Out of the portion they are on it of the tithe and offering.
Naye ne bakusongera ku nsonga endala.
They point you on another issue.
Ne bagamba.
They tell you.
Ne munaggwanga.
Even a stranger.
Ne nnamwandu ne mulekwa.
And the widow and the orphan.
Bwe bakulaga emitendera.
They show you the steps.
Era olina okakasa nga balya ne bakkuta ne babeera bulungi.
To prove that it gets satisfied to be well.
Wabula katwagala okutunuulira ennyo point ya baleevi.
Mostly look the point of the Levites.
Waba akabona.
Or the priests.
Ku mulundi ogw'endagaano empya.
Time of the old New Testament.
Abayitibwa abaweereza ba Katonda.
Those called ministers of God.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omugabo guno gwabeeranga gutya?
Portion, how was it?
Era gutambula gutya n'okutuuka
leero? How does it move up to today?
Nga tugyeko ebyobunyazi ebibaddewo.
Besides the robbery which has been there.
N'obubbi.
And the theft.
N'obukumpanya.
And the
obwabaweereza abakoze ebyobutamanya.
Think of ministers who've committed evil things.
So nga ate n'olw'obutamanya tebukujjisaako musango.
Because of ignorance you can't be innocent.
Nakugamba ekimu ku byabuwaze kanisa.
Told you one of what has made church poor.
Ebyobunyazi bwemu eby'ekkumi n'ebiweebwayo.
The robbery of tithe and the offerings.
Kubanga twalina obikozesa tisa okuyimusa.
Same, at least lift up those who lag behind.
It's
surprising today
when
you reach in the ministry.
Now,
in the ministry of ages like this,
there
are those chosen out to be ministers, like the musicians, like the ushers, the deacons, those who mop the synagogue, the interpreters,
assistant pastors
and others. Them too, though they are said be ministers. Congregation not counted ministers. Them
too
are not lifted by that. What caused us?
Smaller
ministries.
That
pastor or prophet or that evangelist.
Then
you work for him. You minister.
They
don't help you where you sleep.
They
don't know how you progress. But you move on that you minister. As he getteth rich. Remember, if you're in the priesthood of the Old Testament,
they
are not accepted to buy lands.
tebakkirizibwa kugula mayumba,
tebaabeeranga
na mugabo mu nsi.
They have a portion in the world.
Baba wanga buwe basula.
They just gave them where they slept.
Na kufuna anga byakulya
ebyabalevi. Eatons of the Levites.
Ebyo no gocha bitunulide ne ulida abasajja bano.
You look to but look to this man.
Bali na mataka bali na mayumba.
They have houses.
Motoka.
They have cars.
Bali na omugabo.
They have a portion.
Kunsatera.
On this world.
Atenga mubwaka bona buli tebabiranga na mugabo
kunsi. They had no portion on the world.
Bali kufuna taka okujja ko leba wadenti lyo abakabona. Soto fuluma no gula gule wabweru.
Don't move out to buy for yourself.
Didn't hear
they had no portion in the world.
Wanji. Omizina rujiruda. Okay, katwe yongere yongere.
Let's move on as it comes.
So chamber denga na maso no kunyunywa
chiwe. Now what I move on explain is like this.
Tishinge ndagane mpya tiyajja.
If the New Testament never came,
netwa muguru chikumi ne kunsi
gave us 100 in heaven and 100 on earth.
Nechusa muko katono kubua kabona buli.
A little of the priesthood.
Ngate tukirizwa na gura bi.
Would it have been allowed to buy land?
Wado kukora business.
Not even to make any other business.
Nenda gani mpya ya chusa.
The New Testament
came. Kama Yesu narongosa mkatono
kutekeri. Jesus corrected onto that law.
Na tukirizwa.
And he fulfilled.
Na gama mabawade katimu abalekawe byabo.
Those who left their possessions.
Muguru 10
heaven 100 on earth.
Na tukirizwa kuruno kufuna kumugabo bwensi.
This time get a portion of the world.
Ebindo babi nyonyolanga nenga sebo waliwo points ze bajja mune batazitulaga.
Remember their points they singled out never showed them to us.
Kati dako katono mchama teke no kumina nyowile.
We get back to Deuteronomy 14.
Omulevi teyabanga na mugabo ki.
A Levite had no any other portion.
Katuve ku 25.
Let's come from verse 25.
Mchama teke sura ya 14 no linyi 25.
Deuteronomy 14 verse 25.
Onochiwanyisangamu efeza. Nosiba efeza mukono gwo. Nogenda mu kifo mukama. Katonda kyali eruboza. 26. Kale feza onojigulangamu ekintu kyonna ememeyo kyeyagala ente oba ndiga oba nvinyo oba kitamiza oba ekintu kyonna ememeyo kyene kusabanga era onoliranga eyo mu maso ga Mukama Katondawo era onosanyukanga gwe n'abo mu nnyumba yo 27 n'omulevi ali munda w'enzikizo tomwabuliranga kubanga talina mugabo ne wankubadde obusika awamu nammwe.
Owulidde.
Have you heard?
Teyabanga na mugabo.
He had no portion.
Ne wankubadde okusikira ekintu kyonna.
Inherit everything.
Mugwange eri lya
Israel. In that nation of Israel.
Era ensi yaba abalevi babeeranga n'ekibuga kyabwe.
Levites had their city.
Ekiyitibwa ekibuga ky'abakabona.
Called the city of the priests.
Nga musula eyo.
And you sleep there.
Ate teri kugula walala.
And it's not buying elsewhere.
Olinda bulinzo omugabo guliyo gwa kirevi.
Just wait the portion of the Levites.
Nekukuwebwa.
And it's given you.
Baka endagane mpebu yachusa nega katimba wadde muguru 10 abalesewe byamwe.
Change that given 100 you left Christ. Your possessions for Christ.
Erate chiba kubabwe ekityo.
If it wasn't like that.
Ah, singate tukirizibwa nekati okugula ettaka.
He accepted to buy land now.
Chovula ba enkola ze chikatuli cheze chiyayi.
The ways of the Catholics which
are the Protestant.
And the Protestants.
Ba kuteeka mu kigobereyo.
Put you in the conventry you are in there.
Ya kuwakati ya bayaye nakuzino ba bafaza baduka yone bagula. Ne bagule bali.
Priests run out and they buy
land outside.
And they birth children and they hide them out there. Those are like that.
You
don't want us to speak in this world that truth is bitter and sour.
This
world
we say,
but truth is sweet. And to those of truth. If you look to Deuteronomy. Deuteronomy chapter
26.
Verse 12 to
15.
It moves on to speak of the Levites.
Ekyamateeka essula ya 26 n'olunyiriri lwa 12.
Okay, kale, tugende mu maaso.
Let's move on.
Ekyamateeka essula ya 26 n'olunyiriri lwa 12.
Deuteronomy 26 in the verse 12.
Bw'ono omalanga okusoloza ekitundu eky'ekkumi eky'ekyengerakyo kyonna mu mwaka ogw'okusatu gwe mwaka ogw'okusoloozebwamu ekitundu eky'ekkumi n'olyoka kiwa omuleevi ne munnaggwanga.
Bagambye nti wa omuleevi yekka.
They say give a Levite alone.
Kankubulire ebintu byeimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo lwakuba abantu tulina miruru mululu.
Because we put greed in it.
Naye Bayibuli erambika bulungi.
Bible indicates well.
Waliwo ebyandikwa bye basoma kale abyetugenda okutunulamu.
As we are to look to them.
Nti ekimu eky'ekkumi.
The tithe.
Wanga kiwenga omuleevi.
Give it to a Levite. Kiwenga abona. Or give it to a priest.
Naye tebagambye muwe yekka.
Said give him alone.
Ye yaweebwanga obuvunaanyizibwa obwo.
Given that responsibility.
Obwo okumanya bwe bigabanyizibwamu.
How they are shared and divided.
Umanyi waliwa agamba.
You know, someone says,
me
I'm not Levite near the priest. I'm
not a minister.
This message is for what?
We know manya bobi wayo.
You have to know how you keep them.
Na kuchimanya, yeah.
Kabona. To know that all along you are a priest.
Wakuboli kabona yabula atamanyi nti oli
kabona. Lost, you don't know and not yet realized you're a priest.
Yes, you have a
Jesus. Praise Jesus. Then you understand.
Before
you are shared to live as I'm leading today by the Spirit of God,
the
priest to know how the things are done. Help me if I've done a mistake. And you say, priest,
priest
to you have handled them different. They were spoken of like this. If you are one lamp in the world, and the cold and the wind blows it off, yourself you get destroyed with your own. But if you are one lamb and you light many others, when they make yours get off, the other lighten you again.
Kitegeeza nti bw'oba obula ate bali bakuyambako banno bewawa omusana.
The one you gave light help you.
Ero manyi boyazika mukwano gwo muliro.
You know when you lend a fire onto your brethren.
No muwo muliro nga agunonye.
Give them a fire they have come for it.
Ewo eguzikira.
Your home when it gets down.
Ugenda wani.
You go to the neighbor.
Ne jukira singa omukodo walira no tamuwa muliro.
Remember if you did give them fire.
Nemwa twale lyo bulogo yaga twala muliro ondoge. Eta muyange gwemwe mere.
My source pansies to have food.
Kulunaku le ruguli zikire
wo. On the day your fire will be out.
Ojage no kunonye wa neighbor na yinga tagulina.
The neighbor too will not have it.
Chavayo gena nde chuma chiwagala chuma.
So he speaks iron sharpens iron.
Yes, he was
the praise Jesus much.
Katumale wano.
Let's finish here.
Chamateka 2 mukaga 12.
Chapter 26 verse 12.
Chamateka sura ya 2 mukaga olinywa 12.
Deuteronomy 26 then the verse 12.
Nti. Bwono malanga okusoloze kitundu eky'ekkumi eky'ekyengera. Ekyekyengera kyo kyonna mu mwaka ogw'okusatu gwe mwaka ogw'okusoloozebwamu ekitundu eky'ekkumi n'olyoka okiwa omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe.
Obiwa muleevi yekka.
Give it to only Levites.
Omanye bino ebintu byabibeere kiriya.
Things I wanted to be clear.
Kankuli bwe butaba wa mazima.
Let me to not be peaceful.
Bino ebimu eby'ekkumi n'ebiwaayo tosinza kuvaayo byogera
ku bwoti. You can't come out to speak of them like this.
Yeetaaga abamalirivu.
It needs people determined.
Amen.
Kubanga ne baweereza bannaffe we banaatuwulirako nga tubyogera.
Now fellow ministers, when they hear us speak of this,
bajja kugamba naye bannange.
But
kasajja ako kaabaki.
That man, what's wrong with him?
Kakati sibo katusuuzizza.
Now they have made us lose our source of earning.
Sikusuuza sibo.
Not making you lose it, ladies and gentlemen.
Nkuwa mukisa.
But I'll give you a blessing.
Oguva mbimbi ebikumi n'ebiweebwayo. Era nkugirawo ekikolimo kuba omwoyo wa
Katonda.
Ekiva mu bubbi bw'ebimu ebikumi
n'ebiweebwayo. Which come from the theft of tithe and offerings.
Umanyi lwaki abaweereza bangi bayinziza kuyimirira. Kati ekimu eky'ekkumi nakyo
kiwulirwa.
Olukikuŋŋaanya teweerabira muleevi.
Don't forget the Levites.
Ye muweereza oba gwetuyita kabona.
Minister or the priest.
Teweerabira.
Don't forget
stranger.
The strangers.
Teweerabira beetaaga.
Don't forget those in need.
Bati ali kuchimu cha 10.
Still on the tithe.
N'ebiweebwayo byogerwako.
The offering spoken of.
Kati ani akugamba.
Now who told you?
Ekimu eky'ekkumi kiba ky'abaleevi.
The tithe is for only Levites.
Wamadda mu runyiri otuulire
bulungi. Now repeat that verse you hear well.
Ekyamateeka esula ya 2 mukaaga n'olunyirwa 12.
Deuteronomy chapter 26 and the verse 12.
Bw'ono malanga okusoloza ekitundu eky'ekkumi eky'ekyengera kyo kyonna mu mwaka ogw'okusatu gwe mwaka ogw'okusoloozebwamu ekitundu eky'ekkumi.
Tumanyi omwaka ogw'okusatu gutegeeza kitaffe omwana
n'omutukuvu.
N'olyoka okiwa omuleevi ne munnaggwanga.
Bagambye kiwe muleevi
yekka. They say give it only a Levite.
Ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu balire munda w'enzigizo bakkute. Olw'ekkumi n'essatu. Era onooyongeranga nti era onooyogeranga mu maaso ga Mukama Katonda wo nti ebintu byatukuzibwa mbijje mu nnyumba yange. Olw'ekkumi n'essatu. Era onooyogeranga mu maaso ga Mukama Katonda wo nti ebintu ebyatukuzibwa mbijje mu nnyumba yange era mbiwadde Omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu ng'ekiragiro kyo kyonna bwe kiri kye wandagira. Sisobezza mu biragiro byo na kimu so sibyerabidde. 14. Siryangako nga nkyali mu nnaku zange. So siterekangako nga siri mulongoofu. So sikiwangako olw'abafu.
Omanye ebibe ekkumi n'ebiwebwayo.
You know, tithe and offerings.
Tetubiwaayo mu bafu.
We don't give them out to the dead.
Manyi bayinza okujja ne gamba
come and say.
Munnange tuli mu kukungubaga.
We are mourning. Let them give us of the tithe. And we finish the funeral rites of the dead. That is yours. If you ever do it, it's yours. Maybe to go for burial.
But
to give that to carry out last funeral rites. That you go to the tithe.
Give
in yours and even it. You know what they do is wrong, don't waste your time. But they cook food to the fallen angels on your money. Let's finish here. Deuteronomy chapter 26, verse 14.
Siryangako nga nkyali mu nnaku zange. So sikiterekangako nga siri mulongoofu. So sikiwangako olw'abafu. Nawulira eddoboozi lya Mukama Katonda wange. Nkoze nga byonna bwe biri bye wandagira. 15. Tunula ng'oyima mu kifo kyo ekitukuvu w'otuula mu ggulu. Owe omukisa abantu bo Isirayiri. N'ettaka ly'otuwadde nga bwe walayirira bajjajja baffe. Ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki.
Owulidde esala bw'ogenda ogisaba.
Heard how you pray the prayer.
Nti olw'okuba ebimu ebyekkumi n'ebyobwayo bikozesezza bulungi.
Tithe and offerings, you use them well.
Ogamba Katonda nti sinzira mu ggulu lyo gy'otuula.
Best in your heaven where you sit.
Owe Isirayiri omukisa oba owe Uganda omukisa.
Uganda or Israel.
Oba owe ekkanisa omukisa.
Oh, bless the church.
Era nga bwe watusuubiza ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki.
As you promised the land flow with milk and honey.
Kubanga ebimu ebyekkumi bikozesezza bulungi nnyo.
But tithe been used well.
Eri olw'ekkuŋŋaaniro.
And to the tabernacle.
Eri abaleevi.
And to the Levites.
Bakabona oba abaweereza ba Katonda.
Or ministers of God.
Eri ba strangers.
And to the strangers.
Eri.
And to.
Abeetaaga bannamwandu ne bamulekwa.
Those in need, the widows and the offering.
N'osingana bannamwandu bannange.
You find widows.
Bamulekwa nga bazunganga measles.
All funds moving around like measles.
Kati nze kanisa abasitumba tuli eri.
The church pastors, we are there.
Embuto zinaatira kuwa because.
Stomachs about to protrude big and burst. Because my God still helped me.
I'll not allow it to go.
This just enough. It's not that.
Wakuba. Mama wange takiriza mburuma agamba.
Because my mother doesn't allow that it's enough.
Mama wange mmanyi.
You know my mother?
Ngamba mukazi
wa. I speak my wife.
Yeye amanyi bwayagala ambere.
She's the one who knows the shape she wants me to be.
Yes,
she
was.
Praise Jesus.
Eh, naye nga ano wa mara matukanye.
But this is enough.
Oyinzo kejja no bulirayo.
Grow fat, disappear in that big size.
Nibalete koti nga yabantu basatu.
Bring a coat for 3 people.
Ngojamba rogo
and you clothe it one person.
Yes, yes,
praise Jesus.
Get back to
Deuteronomy 26 in the verse 1 and 2.
The Levite
is committed
and
given the
things.
But must know how they have to move. When his portion is given to them, the remaining portion goes where? He must be knowing that. Deuteronomy 26 from verse 1.
Awuli tuuka, buliba ngo yingi demonsimu kama katonda ojia kuwa ukubobu sika, no jiria, no tulomo, uroko bili. Olito ora kubiwelebelie, ebye ibalabio na ebye taka. Bioli jia monsiyo mkama katonda ojia kuwa. No biteka mchibo. No genda mchifomu kama katonda o. Chari eloboza okutu zomo elinyalie. Uroksatu. Ero olijia elikabona alibawo mubirebio. No mugamba anti njatu lidele ero mukama katonda o. Nga nyingi de. Munsi mukama jiala ili daba jaja bafe okujitu wa urokuna. Kali kabona alito ole chibo na chijam mukono go na chisa wansi mumaso gecho tocha mukama katonda o.
Yes, you ever zibu.
Praise Jesus much.
Tumanye vile vile vya jibu wao.
You know first fruits were taken away.
Urokuwa yo mbele vile wobu tonde
wana. Give you the first fruit of all creation.
Mukama afu Yesu
Christ. The Lord Jesus Christ.
Mujafuna message yemwe bya 10 ebiwe
bwa. You will get message of tithe and offerings.
Ebyajibwa ne byasigala kubanga yo yagwa.
Taken away and those which remain. Nenga
bagamba nti singo bo bikunganyizo bitwale eri kabona aliwo mu
kiseere ekyo. You take them to priest who is there in that time.
Kulwaba kabona abala na abalevi.
For the behalf of the priests and Levites.
Nolwaba strangers.
And for the strangers.
Neri abetaga.
And unto those in need.
Banamwandu ne bamulekwa.
The widows and the orphans.
Nolwe kunganyizo.
And for the tabernacle.
Kwe kugamba nti anti omulevi obakabona
a levite or priest
okukuwa ebimwe by'10 ebiwebwayo
give you tithe and offerings
baba tebakuwa denti bya buli byonna gendo olye
all go and eat it
wabula bakubulira emitendera gy'okukozesa
tell you steps to use them
manye mabega kawo twalina ba pretenders
sometime back we had pretenders
nga bagamba
and they say
kama yatugawa emwe bekumbi abasumba
tithe is for pastors
abasumba
for pastors alone
kati binebiwe bwayo byo musumulo gaba
na Chris you can share them
na nabyo wadera era nayo era titwala ba
till we didn't
kubanga emwe bekumi kali we bandi badde banyonyoddwa bubi
tithe when they would have been explained wrongly
kati baina kubikulirwa kumala
had no revelation now
kandi ngakali katukoyise emwe bekumi byoka
so let's use tithe alone
kati binebiwe bwayo
now offerings
ngentegera yabwe byali
as the understanding was
ibaga kali katuyambe abeta
let's help those in need.
But
it too, we didn't see anything. Did you see it at your side? Are you there?
Abangi.
Are you there? Did you see it out there? The man packed trucks of cars. Trucks of money, you don't know where they have gone.
He's
the one who claimed that he was speaking truth
in
these days in Uganda.
We
ended the boat on his own property.
He
claimed to bring accountability of tithe and offerings. You think they are easy to keep?
You
must have light enough of the words. Don't have it, you have no power.
Bring
tithe and it's of 3 billion.
No gamba. Ngambe kanisa.
I speak it to the church. They would tell me and ask where did this and this go. Because the church of these days, you've been dormant. And what can you question?
You
don't know things you now you just give, it's up to you who is receiving.
Yes,
praise Jesus.
So nga tugenda soma mu kitabo cyo kubara isura ya
18 Deuteronomy Numbers 18
onyotandi kulabi mwetandi
verse 25
katisoke tulabi ogamba cyo ruganda
let's first see the hand raised.
Come off face here.
Praise the Lord Jesus.
Mbadde nsaba kulwa Mwoyo Mutukuvu.
I request by the Holy Spirit.
Okunkwasaganyiza kyamateeka 26.
Connect for me Deuteronomy 26.
Olunyeru soka paka ku lwokuna.
Verse 1 unto 4.
Nekyamateeka 26 olunyeru 12.
Deuteronomy 26 and the verse 12.
Olunyeru 12 runo.
This verse 12.
Nze ndabanga olumpo obuyinza.
Me as if I sit give me authority.
Obutasoka kuleta eri bakabona.
Not to first bring the priest.
Singamba nungamiziddwa Mwoyo Mutukuvu.
If I'm led by the Holy Spirit.
Kukimu ekye 10 kyennina.
On the tithes I have.
Ndabanga asobola okutoolako n'empa ali mu bwetaavu.
I see if I can pick off give one in need.
Olunyo olukugambye.
That verse has told you.
Nti tomwerabiranga.
Do not forget him.
So they
have not said that to give them. But when they say even a Levite
ne stranger,
and the stranger and the widow and the orphan do not forget
them. The priest
you know the reason that the priest has to get
stranger,
get the portion
those, they say forget
him, not said you give him.
The
verse is very clear. Deuteronomy 26, the verse 12. Not given you a right that give them. Told you, do not forget them. You must know of that portion and how you get it. Profit out of it.
When I got that,
at times you can find.
You
are in need, you come the other time.
And
you don't have.
And
there are others who gave. Praise Jesus. Me too. Right there.
Kalinga akawona obuyinza.
As if it is this one
right. Atwalidde kabona.
Who's taken the priest.
Okugoberera ekyo kyatuteyo. Nti kubanga kamugambye nti tewerabiranga.
To follow what he has taken. He told him don't forget.
Kakuwa obuyinza okulaba babikoleddwa nga ebintu.
Right, see if they have been done the way they are made to.
Amanya Lucky Margaret. Amen.
Lucky Margaret.
Kakuwa. Tubagambye nti twala ebimu ebyekumi.
Not told you to take tithe and offerings.
Oleme kumanya kyebigenda kukola.
You don't know what they are going to do.
Kubanga Katonda bakugamba leta emwe ebyekumi n'ebiweebwayo. Akuwa ensonga. Kitegeezo n'otunuulira ensonga lwaki owaayo.
Reason why you give.
Mu nyumba yange.
In my house.
Oleme okubulamu ekyokulya.
Never be lack of food.
So tibagambye nti twala. Babijjanga mbatwale
butwazi. And they take them out, just take away.
Ensonga zikuweebwa.
Reasons are given you.
So bori n'okumuntalinga.
You have to monitor.
What the Bible yegamba.
The Bible says. In Matthew, the left hand when it gives, it gives. The right should not. No. What am I speaking of? Don't give, saying, let me give. Forgive me, I'll give you back. This one is stopped to beg, give back.
There
are those who give free will, legends and others. They accept the pledges, you expect it. But in free will, don't give as you hope that me, I believe it, you will give me back this. The other, if they tell you this hand,
should
they know? The one which gives knows.
Yeah? You
can say, I put money there.
But
I don't know where am I putting. I don't look there. I don't
know
whether I put in the pocket or bag.
Or
bags have holes within it.
This gift
knows I put here for this and this reason. Praise Jesus much. Let's go to the book of Numbers. Chapter
18
from verse
23.
Levite given special service you have to
read.
And you're given the tithes and the offerings.
Okubala. Esura ya 18.
Numbers 18:23.
Naye Abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu. Nabo abanaabangako obutali butuukirivu bwabwe lino linaabanga etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna.
Ekiyitibwa Abaleevi,
what is called Levites,
baweereza abakola services,
ministers who make service of the tabernacle.
Services is enjawulo,
different services,
mulimu ba
ushers, deacons,
mulimu abayimbi, mulimu abayimbi,
instruments, musicians,
mulimu okuyimirira ku bututi,
standing on the pulpits.
Obututi tusobola okufulumya ne bubeera ne wabwebwe,
these pulpits even go outside,
abatambula okubuulira enjiri kwa kigaziwa,
because it broadens.
Because it's
right, they move a gospel moving around.
Testament
began this past the Lord Jesus. When he moved to preaching. And he moved doing good. There are a few changes which happened. That in the Old Testament,
Levites
didn't move, that let's now go preach the gospel. No.
Services on abazagalanga babasingananga
okukunana. Oh, services, those who want them, found them on the synagogue.
So sikutandika tambula kubuya.
Don't begin to move around preaching.
Nisongwa chenjiri mbirebe tuyabuna ansi yonna.
So the gospel then didn't spread the entire world.
Nolo kuba chigendwa kino ekyamukama afu Yesu mugureti mukiragira ekikulu.
Because the aim of Jesus in the main command.
Chiri Matayo 28.
Which is in Matthew 18.
18-20.
Chatugamba
tugende tufulama nga gonna
abayigiriza. Told us to go make all nations disciples.
So chiyachasindika abalevi ne tufuruma.
So what put Levites to get out.
Tukola crusade.
And we made crusades.
Tambula
netutambula door to door. And we move door to door.
Tugenda mbutali.
And we move on the markets.
Netugenda mawanga.
And we get to nations.
Chichiragire chechikuru.
That's the major command which released us.
Bana ingera kendeze ibuzo tusobola
so. I'm going to reduce questions that we can start.
Wango inzo wani kobuza ate bitugenda so.
You can raise and you ask what we are heading on to start ahead.
Katusome mu kitabo kino ekyokubala.
Let's read in the book of Numbers.
Okubala esura ya 18 olunyi lwa 23.
Numbers 18:23.
Naye Abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu. N'abo abanaabangako obutali butuukirivu bwabwe. Lino linaabanga etteeka eritaliggwaawo emirembe gyabwe gyonna. Era mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika. Olwa 24. Kubanga ebitundu eby'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama bye mbawadde Abaleevi okuba obusika. Kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika.
Yesu yebazibwe
nnyo.
Bwe twakuŋŋaanya oba bwe baakuŋŋaanyanga emu eby'ekkumi.
When they gathered the tithings and the offerings.
Bajjangako kye bayita ekimu eky'ekkumi.
Ekirala. What they called another tithe.
Oba tithe of tithes.
The tithe of tithings.
Ne bakiwanga kyabeeranga kiweereddwa eri Mukama era ng'Abaleevi kwe bafuna.
And the Levites got a portion of that.
Amasavu baagasalanga ne bagateekayo ku kyoto.
Used to cut the fats, put them on the altars of fire, and they meet, they ate it.
Kuchiri echawe bwangayo.
And those which was offered,
ogena chira bawanse mujiri
ezi. You're going to sit down in the next verses.
Chibaita tithes of tithes.
What they call tithes of tithings.
Okubale sura ya 18 olunyirwa 24.
Numbers 18:24.
Kubanga ebitundu eby'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo kuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama bye mbawadde Abaleevi okuba obusika.
Kiweebwayo ekisitulibwa ekyani? Ekya Mukama.
It's an offering lifted which is of God.
Kubanga ebyakuŋŋaanyizibwa.
But when it was gathered.
Ebiweebwayo ebyabeeranga tugambe nti byakutwala ku kyoto kya Mukama.
On the altar of God.
Abaleevi kwe bafuna.
Levites got a portion on it.
Kugamba bya dividing among mirundi nga.
They were divided.
Ngena kubanga ekiweebwayo
kugambe. Offering like say.
Omutwalo gulika ekimwe kye
10,000 holds an offering of how much?
Ekiweebwayo ne
ekimwe kye 10,000 and the tithings.
Bwenziba mirundi ena chiba ziba zili waba wache aliwo.
Four times, is it still there?
Yes, you have a
praise Jesus.
Amen. So bawanga yo ebina agenda ku choto kya
mukama
abalevi kwe bafuna.
The Levites got by that.
Yache chiwe bache bagambanga ekyakirizibwa nkoba akabona okulya
ako. They said they allowed priests to eat of it.
Ninga bachi batayisinga byonna ebiweereddwa.
But they tithed all that given them.
Ne baddamu ne babitayisinga.
And they tithed them.
Then ne bitwalibwa ku choto.
Then they are taken to the altar.
Abalevi kwe bafunanga.
Upon which Levites you again tithed them again.
And
they went to the altar of God and the Levites got by that. Now because today what we are given the altar of God ceased to be for the giving up of Christ once, those which remained will be of the ministers. Tabernacle and the needs within it.
Yes, you have
praise Jesus much.
Amen.
Let's read and move on.
Numbers 18, verse
25.
Mukama nagamba Musa anti, Rabbi Mumukaga. Edana te, onoyogera n'abalevi, noba gamba anti. Bwemuna asolozanga kuba n'Abayisirayiri ebitundu eby'ekkumi byemba wadde ku bo okuba obusika bwammwe. Kale munawangayo ku byo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Ekitundu eky'ekkumi, ekitundu eky'ekkumi.
Baddamu ne batayisinga ku ebyo.
They tithed them again.
Bwegambo baalingawo ku receivinga nga bwe nagambye nti mubeera post office.
As I told you, a post office. Where parcels reach from and their name where they are heading to.
So
don't claim be the name of those they are destined for. And you begin to give themselves to you, yours, all of them. That's why we look to the Acts chapter 4 to 37. When they brought on the apostles' feet, they didn't claim they have brought them the hours. They knew where they were meant to go. In need different ways.
But
it was given as their need was. Bible says, if none of them was in need. Imagine a situation like that. Those in need among you are
amazed.
If you look to Church of Salvation, and you look, many years we've gathered money of tithes and offering
to
get from the bank of God. Robbery and never progressing forward.
Kakati waliwo muweereza yatandika obuweereza.
Now there's a minister, he began a ministry.
Yava wa muweereza mulala.
We gave him another ministry.
Nenge kyamugisayo kiri kimu.
What took him from the main is one
thing.
And the man priest popped on him.
Oli abadde assistant we.
The others been his assistants.
Neno no kugamba tugambe.
Even to say for example. I have no food home.
Amugankwa olwo mutwaro guno oba esa tujino.
10 of 30,000.
Kimweche 10 nayo oguza.
On the tithe, but you have to
bring
it. And you wonder.
No singana nga senior pastor.
And you find a senior pastor.
Alina makali no ba meka.
He has storied houses many. But the assistant, he rents somewhere.
If
you wonder, robbery and theft involved. I want
you
to understand the things well. Someone say, but also we have no case over those things. We gave. But you forget God punishes those who commit unrighteousness and those who support it.
Is it Jeremiah? Ezekiel. There
are false prophets and people who fellowship from there.
He
punished false prophets and those who fellowship from there.
Hey, kanjizule wanondabe.
They are going to see beatings of supporting a false prophet.
Doesn't
punish only false prophets. Even those who commit evils and give there.
If you fellowship there,
support, you give the
tithe,
which support those lies. Let me discover it here.
Aha. Eri kuminanya. Katuwe kure kuminanya.
Let's come from verse 14.
Is it she?
Yeremia.
Yeremia isra ya kuminanya. Nolu nyiri ure kuminanya.
Yeremia 14 from verse 14.
Awo mukama n'alyoka ng'amba nti, bannabbi balagula ebyobulimba mu linnya lyange. Saabatuma, so saabalagira, so saayogera nabo. Balagula okwolesebwa okw'obulimba n'obulaguzi n'ekigambo ekitaliimu n'obukuusa obw'omutima gwabwe bo. 15. Mukama kyava ayogera bw'ati ebya bannabbi abalagula mu linnya lyange so saabatuma. Naye ne boogera nti ekitala n'enjala tebiriba mu nsi eno.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Katukozese gundi eri Ezekiyeri 14.
Let's use Ezekiel 14.
Onyo lw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olw'omu.
Verse 10 to 11.
Oyinza okubira ddala ku lw'omwenda otegeera obulungi.
Ezekiyeri essuula ya 14 n'olunyiriri lwa 9.
Ezekiel 14 and verse 9.
Era obanga nabbi alirimbibwa nti era obanga nabbi alirimbibwa n'ayogera ekigambo nze Mukama nga nnimbye nabbi oyo.
Omanyi Katonda waliwo bannabbi waatuuka.
No, there is a time when God reaches on prophets.
Nga bayitiridde obubbi.
And they have stolen much.
Kati n'avaawo.
And he gets and goes away.
N'aleka emizimu n'egimulimba bubi nnyo.
Demons to light them much.
Nga bw'ojjukira emizimu egyali bannabbi bali ebikumi ebina.
Demons were in the 400 prophets, the false prophets.
Nabbi n'ayogera ebyobulimba.
Prophets spoke lies.
Katonda ng'anoonya bw'anaamubonereza.
God thought a way you will punish him.
Malayo olunyiri olwo.
You finish that verse.
Ezekiel 14
verse 9.
Era obanga nabbi alirimba n'ayogera ekigambo nze Mukama nga nnimbye nabbi oyo. Era ndimugololerako omukono gwange ne muzikiriza wakati mu bantu bange Isirayiri. Olw'ekkumi. Era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Obutali butuukirivu bw'abannabbi buli enkanira ddala obutali butuukirivu bw'oyo amwebuuzaako.
Aha. Wano mu luzungu bagamba.
English is saying.
And they shall bear the punishment of their iniquity.
Era banasitula. Banasitula ebibonerezo byo bibi byabwe.
The punishment of the prophet.
Ebibi bya nabbi.
Shall be even as the punishment of him.
Binaberanga ebibi okubonerezwa kw'oyo.
That inquire of him.
Amwebuuzaako.
Omanyiwa. Katonda yinza bakuba emiggo ne nabbi w'olimba
mwenna. With your false prophet all of you.
Nagwoza kimusabi manya nti yali alimba.
I didn't know what was doing.
Wanjisi. Manyi mwagala nnyo okubasabira.
You know you want to be prayed for.
Nabbi waffe yagwa ne katugira tumusabira.
But let's keep praying for him. They will beat you for that.
Obanga Katonda tannamuyimusa muyinza muyimusa
muti. How can you dare lift him?
Wanjisi.
Praise the Lord.
My
name is Apostle Innocent. We thank God for the Holy Spirit who teaches on the issue which is troubling church many years. That issue holds many questions, but I have two questions.
Perhaps
many presidents ask, and me too, I've been asked of them. But
I didn't have
answers, but I had a way to try answer. The first question.
One asked and told me, if I give a tithe, we have two types of people. We have those who make business, and they give on the profits. On behalf of salary, and they tithe on the salary. Salary have tax they deduct from it. And one asked me, if I'm paying, I pay on gross salary or net salary. Remember what I told you. First order things of Caesar. Holy Spirit, maybe we get an answer on that. The other. When we come to the verse you've spoken, there it is so threatening. Most ever sponsored in one way or the other. Acts 17:30.
Consider
time of our ignorance. Maybe you can forgive us in that way.
Or
we had not yet been taught them, and we didn't know. The last question. If you go to Leviticus 22, 14 downwards,
there
is when he says that if someone uses on the tithe,
they are
accepted to redeem it by a fifth. So this issue has been there like that. Most people get salary. Besides salary, they get loans. Now the one who got 1 million,
pay as you earn
300,000. They remain 700,000.
The
loan takes off 400,000. They remain 300,000. Tithe, it's a battle to
pay.
And I ain't say perhaps born again, we didn't have borrowed money. May God bless you.
Yes, you have
praise Jesus.
Amen. So,
now, on the question the brother has asked, most, those who study the message of the tithe, the offerings, the tithe and the offerings, those which remain and those taken away. Answers are there.
And
get that message is there.
www.focusofgod.com,
you'll find them there. Or WhatsApp.
No requesting a message.
You request that message. Sent you in your inbox.
Yes,
praise Jesus, man. Ahead books will be released and you get a book
and
videos started by it.
But
in the word they are first asked concerning salary, you tie the net on the gross. All those are in there. After you take away all the tax, those which Caesar put there, which are not the ones you've put yourself,
for
we tithe increase.
So the taxes,
they are not on the increase. We
will
not yet under then. After taxes are deducted, we get the increase now.
You
know, that's what is increased on ours.
Borrowers
is a servant to one who lends them.
Servant
till you will finish it. After we've gotten. If you borrow, you are a servant of that person.
So,
but the one who borrows is not a servant of God. That God pays for them.
Well, at that
time you don't say, Lord, this I borrowed it in your name. You help me pay for it.
One
has a suffer to that person. Now God,
you
ask help, I pray for help that I pay. I
get out,
suffer, you redeem yourself.
So send us away order.
No money will you borrow.
Don't count
on increase of God.
First
pay the debt.
Then
I take off
tithe
offering.
osoka kujjako kimu kya 10 nakiweebwayo
noyingira
obuddu bw'okwenda
your slavery to go pay yourself.
Nogena no ekyosigazaawo kyonna.
What to remain whatever you take from that.
Wabula obawaayo ku account nga bakusalira ke eringa gwakayingirako.
Cut it on your account.
Kitegeeza gw'onosigala ng'obala basazeeko mmeka. N'ozigatako ku ikuliziyo n'onayisinga. Gw'onosigaza obutini.
You remain with the little.
Kubanga okuwaayo kimu ekyekumi n'ekibubaayo kutya Katonda.
Offering is the fear of God.
Era kukyawa kibi.
And it's to hate an evil.
Kati obuddu bwo
omala
kuwaayo eri mukama n'olyoka omugamba mukama
oddeyo
mu bwesigwanga situnulidde buddu buli
bwenayinginenyamba
wakiri baako amakuba amapya g'oteekawosasule ove mu
buddu
obw'okwewola
ebyo
byonna tujja bira mu maaso ebyokwewola biyimirira
bita
kubanga olweri tuli mu kaseera akakukula nga tujjawo
obwavutunakkirizibwa
okwewola oba
lidda
tukkirizibwanaye tujja kubuulirwa tutya
but how shall we escape out of that.
Yesu yebazibwa
praise nyo. Jesus much.
Then ekibadde ekyokubiri ekyokusatu ndowooza twawagirako obutali
butuukirivumesagi
eyo tugirina
eyatuwa
omukisa omunene wakati
muffetujjukira
emabewo katonda
yatugambatwenenye
olw'okulabira
obutali butuukirivu
atuwa omukisa gwabo bonna abalabira obutali
butuukirivu
era bwe twamala okwenenya
bwepakwe
kuleeta
kirokotawa
n'obugagga obwo bwonna
obwajjaokuwagira
omulimu
gwe was it not that
choino kukiriza kiri kimu
what you believe is this
kitufu
it's true watu
mekuna musamba satu agamba
1737
ye birebyo butamanya sabi balala
ignorance I didn't consider
naye aragira abantu konawe bali
all people were there repent
kitegezo nosoko kukiriza nti wakikola mu butali butuukirivu muli mwaga nedda senari nkiwaayo kubanga kyawandiikibwa
it is written
naagaana okukkiriza okwenenya ne batamusonyiwa naagaa nze kasana lekerawo n'okubiwaayo era nali mbiwaayo kubanga era nali n'okubiwa nedda baami ebiro by'obutamanya
babyenenyisa
era kitaffe ayogera okuyita mwoyo omutukuvu
wali
yokaana esooka esula esooka onyola omunaana
Chapter 1 verse 8
and 10
accept that you're sinners
nange ndi mwetegefu
kubasonyiwa I'm ready to forgive you.
Tegeza bwe tukkiriza nti obwonoonye bwaliwo atusonyiwa
he forgiveth us
so tusonyiibwa
now we are forgiven
era abantu twenenya fedda
we have repented all of us
kubanga tumanyi gye wayita eyo tomanya gwe waweemu eby'ekkumi
n'ebiweebwaoba
wawagira omuntu okuggyamu
olubuto
onoolabirira obutali butukuvu obw'engeri
ez'enjawulo
oba ggwe wali onywesa banno waragi kati baasigala banywa
bw'ate
wavaayo kati olweno ganze nawona ekibi
sikyanywa
kumbe waliwo be waasasuliranga n'obonoona bakyaliyo
banywa
olaba mukama kukulaga nti okyali mu
bbaalamukama
navadda mu bbaala nti ate gwe wawagira nga abaliyo weenenyako weeraba bwerabi nga gwe okyakwana okukwana nakuvaamunasikyakwanakwana kumbe waliwo be wayigiriza be watendeka
abakyaliyoka
teweenenyanga wabula gwe oganzi kasannawona
mukamakumbe
balolaga naye nkyakulinako
ensongawe
wali owagira abakubanga omuziki gwe wagendanga okonkona
banna
esaawa etuuse mu
gyetugakuguse kule
katiolwabulanze omuziki gw'ensi nnakuvaamuumbe kalolaga gwe omanyi wabuwagira ali notwalayo abantu
n'obonoona
tewabenenyanga
ale
tobatumiranga malayika
newakubadde
omwoyo omutukuvu okubalumiriza ekibi kye bakola so bwomanya ntomanyi bwona agenda mununula omutumira omwoyo omutukuvu
wa malayika
At
least they just refuse. But done your job.
So messages,
message you can get them. Let's finish in Deuteronomy.
It numbers
18, verse
27.
Numbers chapter 18, verse 27.
Era kimuwaayo ekisitulibwa kinaabalibwanga gye muli nti ng'emmere enkalu ey'omugguliro era ng'ebikula mu ssogolero 28. Bwe mutyo nammwe munajjanga ku bitundu byammwe byonna eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bye babawa okuwaayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa 29. Ku birabo byammwe byonna kwe munajjanga buli ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa ku ebyo byonna ebisinga obulungi kye kitundu kyabyo ekitukuzibwa kye mujjanga ku byo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Baatayisinganga ne bawaayo eri Mukama.
They tithed, gave to the Lord.
Ate ng'abaleevi abo kwe baasinganga okugabananga.
Yet the Levites best there to share.
So tebaabawanga bubinti bibeere byabwe.
Didn't just give them to be theirs.
Byabirangako obuvunaanyizibwa obw'engeri ez'enjawulo.
Possibilities of different ways.
Okulaba nga bituukirizibwa.
To see that they are fulfilled.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
So nga tuwunzika olunaku olwaleero.
Sum up this day.
Olw'obudde bwe tulina obutini.
Because of the little time we have.
Katusembeyoko ne kitabo kino.
Let's end with the book of Nehemiah in the chapter 10. Nehemiah chapter 10 from verse 37.
Eranga tunaletanga ebirebelye ebyomugoyo gwaffe nebiwebwayo byaffe ebisitulibwa n'ebibala eby'oku miti egy'engeri zonna omwenge n'amafuta eri bakabona mu bisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe n'ebitundu eby'ekkumi eby'ettaka lyaffe ery'Abaleevi kubanga abo Abaleevi bebaweebwa ebitundu eby'ekkumi mu bibuga byonna gye tulimira
bebaweebwa kwega bebagenda bakuŋŋaanya.
They are the ones who move on gather.
So tebagamba nti babaweebi babiri.
So they give them, eat them.
Bebaweebwanga mu bibuga byonna kwegamba okuba mu bibuga byonna nga bireetebwa.
And they are brought.
So si kugamba nti babiwe baleevi babiri
bokka.
Oba bakabona.
Oh priests.
Tuli mu Nehemiah sura ya 10.
Nehemiah chapter 10 verse 38.
Era kabona mutabani wa Aaroni anaabanga wamu n'Abaleevi. Abaleevi bwe banaaweebwanga ebitundu eby'ekkumi era Abaleevi banaaleetanga ekitundu eky'ekkumi eky'okubitundu eby'ekkumi mu nnyumba ya Katonda waffe mu bisenge mu nnyumba ey'okuteekeramu eby'obugagga.
Owulidde
balinanga
n'okugabanyamu.
They had to share them.
Baddamu ne batayisinga.
They began to tithe.
Ne batandika okugabanya nti kati kino bigenze ku mulimu gwa Mukama bwe guti ne bwe guti.
On the work of God this and that.
So tebaabawanga ne batuuka eyo ne beegabanya bokka.
They did give them rich that shared themselves.
Naye mpozi bwe tunaatandikira wiki eri.
We shall begin the next week.
Twagala okulaba engeri obwakabona buno.
We want to see the way this priesthood.
Oba obuleevi.
Or the Levites.
Bwe bwakyuka ate ne tubanga tuyitiddwa ffenna.
Changed and we all got to be called.
Ng'enjawulo eri emu.
The difference is one.
Okugamba nti mulabe abafuba mu mmwe.
Say, see those who strive in you.
Bayambibwe nga era baba bakuweebwa kitiibwa. Babeere mu ddabo.
Be honored to be in double.
Nti tujja kulaba nti abaweereza bajja kuba baweebwa.
Ministers will be given.
Obwetaavu bwe bunaaba buli.
When the need will be.
N'ate tubabaamu abatunuulirwa.
But out of there, those who look to.
Abafuba ennyo.
Those who strive much.
So si buli omuntu olw'okuba owereza owerezaamu awo oyingidde ofiisi
y'obwakabona
ebiragiro bigenderako bingi newankubadde wadde okyali eyo ng'oli kabona atendekebwa
oba
omuleevi oba
omuweereza
osobola okugenda mu ofiisi ey'abannidde abayitibwa bamulekwa ne bannamwandu esigala ekyo olukyasobola okufuna obuyambi
obwobuba
tonnatandika buweereza
bwonna
byonna tugenda bituukako kubanga tukyalinayo emitendera
gy'okunnyonnyolaguno
ogw'abaleevi ne bakabona abaweereza
bakatonanabwe
tetusobodde eggumala
leerotujja
gumala olunaku luli
sande
eryejja naye nga tugambibwa bwe
tuti
ku nkyukakyuka z'obwakabona okubikulirwa essula esokonyi olw'okutaano
olw'omukaaga
katusomeyo tulabe
okubikulirwa essula esooka n'olunyi
olw'okutaano
era ebiva eri yesu kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu era afuga bakabaka ab'omu nsi atwagala era yatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe olw'omukaaga n'atufuula obwakabaka bakabona eri katonda kitaawe ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe amiina
owulidde bwe yatutukuza n'omusaayi yatufuula bakabaka oba
obwakabaka
era bakabona mu nyumba ya
katonda
era kigambwa mu befeso essuula eyokona n'agaba abamu okubeera abatumi abala
bannabbiabuulizi
banjiri obwakabona ne bujja bugaziwa oba
obwekireevi
era tujja kutunuulira nnyo mu bebulaniyaabe obwakabona bw'endagaano empya gye bukyukamu
netuyingira
mu bwendagaano
empya
so ate kati bakabona n'abaleevi ate katuli bangiko era twesiŋŋananga kuffe teri atayitiddwa mu misoni eyo
not called in this mission
naye nga just tulina nti abali mu service
mu kiseera ekyo in service in that time
era nga bwe tujja okutandika
obinnyonnyoka
so tujja kuba tutunuulira ensonga ezo
engeri
gye twafuulibwamu bakabona nga kitegeeza kabona takyali omu n'abaleevi tebakyava mu kika
kimu
nti oba tugambe bwe mbeera nzitinze ne famire yange ffe abaleevi ffe
bakabonatudde
ku mwe by'ekumi n'ebiweebwayo tweriire
we eat them.
ebintu byalongooka mu ngeri
eyewuunyisa
ebife bali nga abaana bakatonda bonna netuyingira obwakabona kale ebintu bino byetaaga okwetegereza mu
mazimabwetuba
twetaaga okujja abaavu mu masekati
gaffe
n'okugjayo ekikolimo ekibadde kikwata ensi
zonna
n'ekkanisa
olw'obunyazi
bwemu ebyekumi
n'ebiweebwamukama
akumpeera
omukisa tujja
kuba tweyongerayo okunnyonnyoka ensonga
eyo ya mukama waffe
yesu
Amen.